more music at NigerHighlife.com.
Oko ogige, Chukwu na agwa ogige, Mama ogige. Chukwu kere eligwe n'ụwa na ma rịọ ka ịgba ama ogige na ajọ oge anyị nọ n'ime ya. Gwa ama ogige ka onye iro sọ isi na ya bụ ogige gbara mgbe ọ na-achụ m ka ihere bụrụ nke ya, ka ihere mee onye iro. Gwa ama ogige, Chukwu na agwa ogige.
Chukwu gba ama ogige, na mgba ama ogige. Ese mgba ama ogige ka m na-arịda, ana m arịọ gị gba ama ogige. Chukwu gba ama ogige, ese mgba ama ogige ka m na-arịda. Chukwu gba ama ogige, na mgba ama ogige. Ese mgba ama ogige ka m na-arịda, ana m arịọ gị gba ama ogige.
Chineke nke m, onye nwe m, hapụwakwana m jee ebe nna alụta ihe nne. Ndị niile na-akpara nkata na ekwensu na ndị otie ndị amusu, aghụghọ niile ha na-aghọ imegide ntata Chineke. Gba ama ogige pụrụ iche, gba ama ogige ka anya ha ghara ịhụ, gba ama ogige na ọpụpụ na mbata ntata Chineke. Chineke gbara nke a na-adịghị ahụ anya nke mee ka agago ka mgbe. Mana ọ gịnị ka m mere mmadụ o ji achọ ihe na-eme nke ta nke echi? O ji agara nna nke nwa dibe agwụrọ m ọgwụ dị iche iche, igbochiri m ọganiru m. Ọ gwa Chukwu ka ị na-alụso ọgụ. Gịnị ka m mere gị nwanna? Ọganiru m ji ewute gị, ya nọchiere m gị. Gwa ya iji akpara m ajọ nkata, ekwere m ọnya dị iche iche, eliri m elu n'ala n'ụzọ dị egwu. Chineke gbaa m ogige ka m ghara ịda n'aka onye iro m. Ala m, onye nwe m Chineke, ka ihere mee ndị na-achọ ọdịda m, ka ha yie ihere dịka uwe. Chineke, ịgbara ndị gị ogige, ha wee jee n'udo lọtakwa n'udo. Chineke, otu aka ha ka nna ya ogige, ka ịgbaa ya ogige taata, ka anyị wee jee lọtakwa n'udo. N'ogologo abalị niile, Chineke, ịgbara ya ogige, ya mere anyị ji larụ teta n'udo taata. Chineke, ekele dịrị gị. Onye nwe m, gbaa m ogige, agaba na m ebe nna alụ ọrụ, agaba na m ebe nna azụ ahịa. Chineke, gbaa m ogige n'ụlọ akwụkwọ anyị, ekwela ka ihe ike mee m n'ụzọ. N'aka gị dị ike ka nna onye nwe m, ihe dị egwu na-emesi n'ụwa. Gbaa m ogige, n'ihi na ibubo na-anwụzi obi m n'ime m. Enweghịzi m ike ma ọlị, napụta m n'aka ndị na-esogbu m, n'ihi na ha nwere ike karịa m. Chineke, gbaa m ogige, nụrụ ekpere m, ṅaa ntị n'olu arịrịọ amara m niile. Oke nkume nke ịbụ ebe mgbaba m siri ike, gbaa m ogige ka m ghara ịda.
Hallelujah.
Aga wala mebe na kwa. Chineke bụ chi ha nwanna Jehova Chineke ọ bụ chi gị ọ bụrụkwa na ọ bụrụ chi gị ọ sị na ihe mgbu gị ga-abụ ụba ebe ị nwere chi ọzọ tinyere ya ya mere ndị Chineke gbara ogige ịkwa atụ n'ụlọ enweghị ihe ga-eme onye tụkwasịrị Chineke obi Chineke napụta n'aka ajọ mmadụ bụ ndị chewere ihe ọjọọ dị iche iche n'obi ha maka mụ onwe m gbaa m ogige ka m ghara ịdaba n'aka onye ụjọ gbaa m ụdị ogige aha nke ịgba Daniel n'ime olulu ọdụm ọdụm ji rapụ anụ atụnyere ya elere ebe ebube Jehova na arụ Daniel hallelujah gbaa m ogige nke ịgba Shedrak Meshak na Abednego n'ime ọdụ ọkụ nke Nebukadnezar Chineke gbaa m ogige ka nyere mee ndị niile na-akpọ m asị onye nwe m gị ka ntụkwasịrị obi ogologo ụbọchị ndụ m niile enweghị nchi ọzọ tinyere gị ọ bụrụ na m nwere chi ọzọ tinyere gị jezọọ m agbara m ogige mana ọ bụrụ na ntụkwasịrị obi mgbe niile Chineke gbaa m ogige ka m ghara ịda mee ka m si n'aka mmadụ nke na-enweghị obi ebere pụwa ị mana e nwere ndị enweghị obi ebere n'ime ha chineke ekwekwana ka ezute ndị ha n'ụzọ n'aha jizọs emen tupu gbaa m ogige ịsị na ọ dịghị onye ga-anapụta onye iji n'aka gị ya mere onye gị bụ chineke gbara ogige dịghị onye pụrụ imetụ ya aka chineke gbaa ya ogige ndụ abụghị nke ọnwụ gbaa ya ogige nzọpụta ogige ihe nweta ogige nke ọganihu ka agbụ niile nke ihe isi ike tụjisịa na ndụ anyị chineke gbaa mụ na ezinụlọ m ogige na ihe niile anyị nwere gbaa ụgbọala anyị ogige gbaa ụmụ gị ogige n'obodo a ka a ghara igbuzi ha ka a na-egbu ewu na ọkụkọ gbaa anyị ogige ka anyị ghara ịdaba n'aka ndị ejighị igbu mmadụ ibe ha were kpọrọ ihe chineke gbaa anyị ogige na ọkụkọ na mbata anyị ekwela ka anyị daba n'aka ndị ogbu ara ọba onye nwe m a na ya oke ịgbaa anyị niile ogige n'aha jizọs kraịst bụ onye nwanyị eme
One more kick, two more kick.